waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s bilowgii bishii julaay, iyadoo gobolka victoria uu ku jiro mawjadii labaad ee xanuunka coronavirus oo gobolka si daran uga dilaacay, ayay dowladda gobolku waxa ay go-aansatay inay xanibaado deg dega oo lama filaana kusoo rogto 9 sarood oo dowladdu ay leedahay oo ay degan yihiin dad gaaraya 3,000 oo ku yaala xaafadaha north melbourne iyo flemington. haddaba dacwooyin laga geeyay xanibaadahaas degdega ayaa ombudsmanka oo ah hay-ad ka madax bannaan dowladda ilaalisana fiirisana dacwooyinka laga geeyo dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan, waxa ay soo saartay warbixin cusub oo ay kaga hadlayso xanibaadahaasi lagu soo rogay dadkaasi degan ama sarahaasi. warbixintan waxaa soo fiiriyey oo aanu ka wareysanay injineer cawil xasan xuseen oo ah presidentaha ama madaxa Melbourne Somali Community Inc. awil ayaan weydiiyey bal warbixintan waxa ay ahayd iyo sida uu arko. waxaana uu yiri
report ayay sameysay oo baaritaan ah lockdownkii 3,000 oo qof lagu sameeyey sarahan dhaadheer ee 9 sar dhaadheer ah, maadaama cabasho badan ay ka imaatay loona gudbiyey. reportkii wuxuu natiijadii kasoo baxday waxay ahayd in ay dowladda Victoria ay xilka hayso in ay xuquuqda bini aadamka ee dadka saraha degan in ay jabiyeen. kaas ayaa ugu muhiimsanaa runtii. reportka muhiimkiisa intaas ayuu ahaa.
waa gartay marka reportka ma waxay leeyihiin xanibaadaha lagu soo rogay baa xuquuqda lagu jabiyey mise qaabka loogu soo rogay oo degdega ahaay oo aan dadka loo hore loogu sheegin?
Waxay marka hore caddeysay lockdownka horta in loo baahnaa oo uu successful ahaa uuna ka hortegay faafinta cudurkan coronaviruska, laakiin go-aanada sidii loo qaatay iyo sidii loo fuliyey in aysan saxsanayn oo dowladda ay ku degdegtay iyadoo aan la sameyn wax la tashi consultation ee communityga, dadka saraha degan ee community leaderska, iyo go-aankaas uu ahaa go-aan ay golaha wasiirada ay qaateen si degdeg ah, uunsan ahaynna tala ka imaatay wakiilka sare ee caafimaadka oo 15 daqiiqo keliya ayaa go-aanka iyada lagula socodsiiyey in ay dowladda ay arrintaas fulinayso. iyadu marka hore aragtideeda waxay maalinta ku xigtay in la sameynayo lockdownka si dadka saraha degan ay u helaan cunto iyo daawooyin, laakiin iyada laftigeeda waqti ay arrinta kaga fikirto ama dhibaatada xuquuqda bini aadamnimada kaga imaan karta ay kaga fikirto ma aysan helin ama dib ugu sameyso, wuxuu ahaa go-aan ee dowladda ay qaas u wadatay ayna ku khasabtay oo lagu khasbay.
waa gartay marka adigu laftigaagu waxaad ka mid tahay dadka sarahaas dhaadheer degan, haddii dadka la siin lahaa maalin ka hor inta aan xanibaadaha lasoo rogin, maxay isbedelo samayn lahayd baad isleeda?
wallaahi isbedel weyn ayay samayn lahayd. waxay dadka niyadooda ayaa degnaan lahayd, way ogaan lahaayeen in lockdown la gelin doono. dadka qaarkood wixii ay u baahan yihiin, hadday noqoto cunto, hadday noqoto daawooyin, ayay maaragtay dad kale ka dalban lahayn in loo keeno ama intooda fiican oo caafimaadka qabta ayaa adeega soo sameyn lahayd oo dadka u keeni lahayd. dad waxay ahaan lahayn la xushmeeyey oo la qadariyey oo go-aanka ay dowladda qaadanaysa wax laga siiyey ayaa noqon lahayd, laakiin taasi ma dhicin. go-aan waxaa umalaysaa inuu ahaa sida reportka kasoo baxay ee Debra Glass, wakiilka madax banaan ee dowladda ka tirsan, soo gudbisay uu ahaa go-aan loo qaatay security ahaan, uusan ku salaysnayn mid caafimaad ahaan. marka arintaasna ay sabab noqotay stereotype wax la dhaho in dadka loo arko dad danyara ama laga cabsi qabo. marka go-aamada dowladda waxay sababtay in 500 oo askari la keeno xaafadaha. runtii dadka arintaasna aad uga walaac weyn uga muujisay oo dareemeen in ay yihiin dad dembiilayaal ah. 500 oo booliis markii ilaali ku samaysay, dad badanna arintaas naxdin ayay gelisay. sida aad ogtahay dadka saraahan badankood degan waa dad wadamo dagaal sokeeye ka dhacay ama dictatorship ka soo qaxay oo dhibaatooyin badan kala kulmay military ama askar ama samagar. Marka even Melbourne qasqaas haddana aan degannahay, dhowr sano ka hor dhalinyaro afrikaan ayaa askarta waxay ku sameeyeen profiling oo dowladda markii arrintaa maxkamad lageeyey lagu cadeeyay. Marka waxyaaba badan ayaa jiray, marka taas cabsi saa'ida ayay sameysay. Dhibaatooyin runtii maaragtay kale oo coronaviruska ka daran ayaana dadkii runtii lasoo darsay, sida ribootka ay qeexay. Ribootka wuxuu qeexay dadkii in maaragtay niyadooda wax loo dhimay, in xuquuqdooda bini'aadanimo maaragtay laga qaaday, in cudurkii laga hortagay mooyaane dhib kale dadkii in loo gaarsiistay oo mental ahaan iyo caafimaad ahaan dhibaato weyn ku sababi karto, garan kartaa depressionka iyo waxyaabaha lamida, dadka qaarkood inay maaragtay naftooda ay dilaan. Marka waxyaaba badan ayaa maaragtay runtii ribootka uu highlight ama dulmar ku sameeyey.
Waa gartay. Marka dowladda markii arintan loo soo jeediyey, Debra Glass sidoo kale waxay kula talisay dowladda inay arintaasi raaligelin ka bixiso. Dowladdu ma ka bixiso raaligelin, mase ka hadashaa arinta?
Arintaa way soo jeedisay Debra in maaragtay dowladda raaligelin inay siiso. 10 qodob ayay soo soo gudbisay oo qodobka ugu muhiimsanaa ahaa raaligelin inay ka bixiso. Runtii anaga community ahaana waa soo dhaweynaynaa, waayo raaligelintaas waxay sababaysaa in maaragtay dad badan ay ku qancaan oo walwal badan oo ku jiro uu kaga baabo, ama ay dareemaan in la qadariyo ama la xushmiyo ama khaladkii laga galay oo adduunweynaha dhan gaaray. Saa ogtahay lockdownka adduunka dhan ayuu ku faafay, marka in maaragtay raaligelin laga siiyo dadku way soo dhaweynayaan. Laakiin dowladda way diiday, wasiirka guryaha Richard Wine wuxuu dhahay raaligelin kama bixinayno inaan badbaadinaynay. Laakiin way qirteen in ay khaladaad sameeyeen, casharna ka qaateen. Wakiilka sargaalada caafimaadkana laftigooda way cadeeyeen, waxay dhahayaan khaladaad ayaa dhacay. Runtii khaladaadka aadka u dhacayna waxay ahayd dadkii in maaragtay 2 maalmood cunto loo keenin, in ayagoo 500 askar lagu sadaadiyey, in dadka qaarkood daawo la'aan ku dhacday sida hooyaday oo 80 jir ah. Runtii daawona maaragtay ku socoto maalintii subaxii ilaa duhurkii ilaa maqribkii daawooyin isticmaasho, in maaragtay daawooyin ay ku adkaysay ay ku helilahayd runtii ay dhowr birin ugu qaatay inaan daawooyin u helno. Marka dadka banaanka uma bixi karin oo hawo ilaa 5 birin maysan qaadan, soo ma garan. Marka dadka xuquuqda runtii bilaadanka aad baa loogu tuntay oo waxyaabaha essentialka ama adeegii ma aysan helin. Marka dhibaatooyinkaas badan maaragtay dowladda runtii iyo DHS oo qaybtan dowladda oo qaabilsan inay dadka cunto ama xukunaan shaqadooda dhowrkii bar ugu horreeyay aan fulin, oo shaqadooda runtii maadaama arrintan ku cusbayd, marka horena ay hore uga sii baaraan degin. Laakiin dhowr beri ka bacdi, adi 3 beri 4 ka bacdi ayay maaragtay horumar sameeyeen runtii. Marka la dhaho kolo mahad qaasa lahayd amse moskigeena oo runtii gurmad badan arrintaas ka geystay.
Waa gartay. Marka cawilow, dabcan warbaahintu aad bay uga hadashaa hadda warbixintan ombudsmanku ay soo saartay iyo saameynta uu yeeshay. Waxaad si moodaa dadka saraha dhaadheer degan oo adigu aad ka mid tahay iyo bulshada laftigeedu inay ku kala aragti duwan yihiin go-aankaas dowladdu ay qaadatay oo xanibaadaha ay ku soo rogtay. Markaa dadka la hadashay qaar badan sidee bay u arkaan arintan? Dowladdu ma ku saxsanayd, ma ku khaldanayd? Haddase dowladda ma ka sugayaan inay raaligelin ka bixiso, mise waxay leeyihin dowladdu arintan danta keentay caafimaadka ku ilaalinaysa? Markaad bulshada la hadasho.
Walaahi dadka inta badan bulshada markaan la hadlayo aniga fikir ahaanteydaba horta lockdownka waa loo baahnaa oo waa necessity u ahaa. Ombudsmankana Debra Glassna way sheegtay waa loo baahnaa ayay dhaheen, laakiin si ka wanaagsan ayaa saan loo samayn lahaa. Dadka badankoodna bulshada saas ayay qabaan in loo baahnaa, oo laakiin si dadka lagu tixgelinayo oo xuquuqda bini'aadamka lagu ilaalinayo, sida bulshoweynta Melbourne oo kale loogu sameeyey ama dadka gobolka Victoria degan, saas oo kale dadkan saraaxda dheer in loola dhaqmo, laakiin waxaa u maleysaa si ka duwan in loola dhaqmay. Marka dadka way soo dhaweeyeen lockdownka, laakiin sidaan si ka wanaagsan ayay rabeen in loo sameeyo. Dowladduna runtii 10 ayay ka qaadatay, say sheegeen waxay diidayeen kaliya inay qirtaan, laakiin waxaa laga yaabaa legal legality waxyaabo kale in hadhu ku imaadaan ama dhaqaale bixin iyo waxyaabo kale marka weena laakiin way qirteen in khaladaad sameeyeen marka run ahaantiina raali gelintaas waa maadaama ay talooyinka ombudsmanka wakiilka madax bannaan ee dowladda ka tirsan soo jeedisay runtu waa soo dhaweynaynaa waana ka codsanaynaa dowladda inay arrintan runtii raali gelin ka bixiso maadaama dad badan ay caafimaadkooda iyo maaragtay horumar ku sameynayso waxaa kaloo loo baahan yahay lockdownkan labada isbuuc ahaa sartan Alfred saraha kalena ilaa shimbir meelaas ahaa dadka qaarkoodu close contact lahaa ama cudurka ku dhacayna ay isbuucii kaloo dheeraaday sii joogeen dadba ilaa bil ku jiray lockdownka marka runtii waxay sababtay long term effect wax la yiraahdo oo mental health ah oo hadda weli dowladda aysan kasoo bixin waxba jawaaba marka waxaa loo baahan yahay support ay dadka u baahan yihiin mustaqbalka fog ah in laga caawiyo lockdownkan waxyaabaha uu ku reebi karo oo effect ah oo mustaqbalka ah in ay laga caawiyo oo ugu number one ay ka tahay mental support waxay kaloo dowladda runtii ay sameysay qoysaska dadabada qof ah ama ka badan oo waayadii hore runtii overcrowded ku noolaa oo intaas ka codsan jiray dowladda qaybta guryaha in guryo kale loo raro in hadda loo fududeeyey oo hadda in maaragtay kulli laga raray sarahaan oo xaafadahaas magaalada banaankeeda Werribee iyo xaafadaha kale maaragtay laga helo guryo in loo raraayo marka taa hadda dowladda runtii aad bay u fududeysay marka waxyaaba badan hadda laga faa'iido way jiraan dowladdu funding badan ayay ku bixisay community-yada qaarkood siiyeen si ay maaragtay uga caawiyaan dadka aqoonta la xiriira ka hortagga cudurkan coronavirus-ka marka waxyaaba badan oo hadda dowladda runtii ay saxaysay ayaa jira
waa garta marka cawilow midda saddexaad sheegtay oo in qoysaska caruurta badan haysta dowladdu u fududeynayso in guryo private la dejiyo sidaan ognahay guryahaas private-ka dowladdu waxay sheegtay inay 2 sano noqon doonaan 2 sano kadibna liiskii guryaha dowladda dib loo gelin doono intaad og tahay qoysaska sarax dhaadheer degan ma aqbalayaan ama ma ogolaadeen bay kula tahay dad baad moodaa inay si uga cagjiidayaan arrintaas iyagoo sheegaya inaan la hubin waxa dhici doona 2 sano kadib
dadku waa kala jabsan yihiin oo qaarna waa ogolaadeen qaarna xogaaba ka cagajiidayaan dadka ogolaaday runtii oo hadda guryahan private-ka laakiin dowladda ay lacagta ka bixinaysa subsidies ay kabid ayay dowladdu ku sameynaysaa isla lacagtii marka hore ay bixinayaan qaarkood xataa lacag ka yar ayaan bixinayaan dhaheen dadka qaarkood warbixin iga sii runtii aad ayay ugu faraxsanayeen waxay dhahen ciyaalkeena hadda maarata raaxa ay ku nool yihiin backyard ay ku ciyaaraan ayaa haystaan maaragtay ayagoo daalan bay habeenka seexanaya maadaama ay baalkeer ku ciyaaraan waagi hore xoogaxnabaad ayay ku jiri jireen marka runta aad ayay ugu faraxsayeen aad ayay usoo dhaweynayaan ilaa 2 sano ayaana dowladdu u ballanqaaday inay maaragtay ka bixinayso rentiga subsidi sida hadda guryahan oo kale 2 sano markii ay dhammaatana waxay dhaheen annaka ayaa ballanqaadayna inaa maaragtay saas oo kale kusii socotiin laakiin ma aysan qeexin inay guryo kale urari doonaan iyo wixii kale ay sameyn doonaan laakiin waxay u ballan qaadeen weliba premierka Daniel Andrew ayaa ballan qaaday wuxuu dhahay in maaragtay markasta ay maaragtay list ku jirayaan housing-ka dadna way jiraan family badan oo dhahay annaga hadda ma guurin ayagoo arrinta cabsi ka qabo ama warbixin fiican ka helin qaarkood waxay fiirinayaan masaajidka ayaa noo dhow ayay leeyihiin naga soo maaragtay horjeedo iskuulaadka ayaa noo dhow bulshadeena ayaan ku dhex jirnaa marka waxba dhib kuma qabno laakiin dad ayaa waxay ka walwalsan yihiin dadkan guryaha ka guuray yaa bedeli doono oo dhibaato hadhow ku sameeya saraha mise dad fiican oo nadiifa hadhow imaan doona taasna weli dowladda warbixin kamaysan bixin
waa gartan ugu dambeysa cawilow dabcan waxaad sheegtay dowladdu inay arrimihii dhacay wax ka baratay soomaali ahaan maadaama madaxda jaaliyadda aad ka mid tahay meeshana degan tahay soomaalida bulshadeeda iyo dadka adigoo kalaa maxaa ka barateen dhibaatada lasoo maray iyo xanibaadihii iyo guud ahaan coronaviruskan soo marnay
walaahay waxaan ka baranay waxyaaba badan marka hore horta waxaan ogaanay cudurkan runtii inuu cudur halis yahay oo allah u naxariista dad runtii aad maarata qaali noogu ah oo bulshadeena ka tirsanaa oo masaajidyada ku xirnaa oo hormoodka bulshada ahaa oo tusaale noo ahaa ayaa dhintay allah u naxariisto jannatul firdowsi ilaaha ugu bashaareeyo marka wuxuu ku tirsaa cudurkan cudur hore khaliis inuu yahay marka dadka waxay barteen waxyaabo badan aqoon ayay ka barteen in laga hortago sanadkaas inay sameeyaan distancing inay ilaaliyaan social distancing mask inay xirtaan masaajidka markay tagaan inay mask xirtaan waa wali maartax waa in la xirtaa waa inay sajaayid qaataan waxay kaloo barteen isku xirnaanshaha community-ga in maartay inay organize noqdaan oo isku xirnaadaan oo dawladda wada tashi ay la sameeyaan si ay maareeyto waxyaabahan oo kale haddii baad uga hortagaan waxay kala ogaadeen inay xaquuq leeyihiin oo xaquuqdooda aan lagu tuman karin oo haddi sidaan oo dhacdo oo kale maadaama dadkii essential food ama daawooyin ay doonan waayeen maadaama lockdown degdeg la gelin maadaama xaquuqdooda bini'aadnimo ay banaan u bixi karaan u bixi waayeen in ay xaquuqdaas inay leeyihiin oo dowladda kula xisaabtami karaan marka waxyaabahaas ayaan maareeta ka baran runtii
kaasina wuxuu ahaa injineer Cawil Xasan Xuseen oo ah presidentaha ama madaxweynaha Melbourne Somali Community Inc. oo khadka telefoonka ee magaalada Melbourne igu warramayay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.